ngithi kuwe sune sonyebeze emehlweni akho ubuhlungu ndiyazi kuzodlula ngegama lika Yesu Namhlanje ndithi kuwe.